Ekangware usengoronu manusu batego ye mwezi onunuku. Ekangware adiego na yo chukuna nyemego chukuna nyemunwa kine nyemego nyemunwa chinye kwara mego njeme ngwario kaina yo chukuna nyemego chukuna nyemunwa o kine nyemego nyemunwa chinye kwara mego njeme ngwario Olisabini gwenye mego, olisabini gwenye mwa. Soso gine mwakaranya, onyi merezo buro dogu. Gine miye nine dichiche, manake mnari opu nkedima. Gimene Davideze na kukoso kwa gijima, gijiji. Onyi wanyere chierie, apira nkamche tragi kwipore mo. Chukuna nyemunwa kine nyemege nyemunwa chinye kwara mego njeme ngwario kaina yo chukuna nyemego chukuna nyemunwa kine nyemege nyemunwa chinye kwara mego njeme ngwario Patroku na wambo, onye na kwabaro na wambo. Onye na patroku na wambo, wanne onye na kwabaro na wambo. Imana maka mumbo bwego ni chuku nekwele kariri mwage. Imana maka mumbo bwego ni chuku nekwele kariri mu. Imana ego na chariri wanne, money stops nonsense. Onye chiku kewu na cho chuku na nyekwanu mego ngwario okwuma ka na emedorime Ije love mnele hanya Uwedizye mkosilima Akaraka mjiribiwa Chukwekwe kwele kongwani mim Chukwubini kwele Chukwekwele kakara wani mim Eze mwenye kwenu mego mkwario Kamwike meweze dorime Kande madupo mwenye mkwario Kaina yo chukuna nyemego Chukuna nyemunwa o Kine nyemego nyemunwa Kine kwara mego njeme ngwario Kaina yo
Chukuna nyemego
Nyemego na
Chukuna nyemunwa
Olisabini gwe
Kine nyemego
nyemunwa Oh oh
Kine kwara mego njeme
ngwario Eko base Onye ngwari Mr. B
Onye ngwari
Omenu kondibu
Onye ngwari
Nezu delu
Onye ngwari
Chile communication
Onye ngwari
Chesko de Castro
Onye mkwari
Kaina yo Chukuna nyemego Chukuna nyemunwa Kine nyemege nyemunwa Chinye kwara mego njeme ngwario obieji abego o nwere ndị nwere obieji eri ego o nwere ndị nwere obieji abego n'elu ụwa e nwere ndị nwere obieji eri ego otu ahụ anyị siri dị iche otu ahụ kwobi anyị siri dị iche onye chukwu nyere ego n'elu ụwa biko ya nyere ndị mmadụ aka Olisa gbaila gị pọmpụ gị nwanne m kpọpe ya orute ndị mmadụ nso ọtụtụ bụ ndị kpachara ike n'obodo mana ha kpatara ego ngwọrị ụfọdụ bụ ndị anụrụ aha ha n'ime ụwa mana ha kpatara ego ngwọrị metụ sela gbara ọtụtụ afọ ịmana ọkpatara ego ngwọrị gị nyere Solomon ego ngwọrị gị nyere Bigeti ego ngwọrị ateze n'ugbo akụ ọkwanụ gị nyekwara ya ego ngwọrị ikuku ọma wanọfe eze maọbụ Mbise ọkwa gị nyekwara ya ego ngwọrị mee ka m soro ndị mmadụ ribezie ikwu nna mekwa m onye mgbọrị oo injinia chibu ụzọsu agwụ nne m ọkwanụ gị nyekwara ya ego ngwọrị injinia eze udo elu ụwa ịnọ n'obodo oyibo ọkwa ịnọ n'obodo oyibo atụghị ego gị nwa mụrụ so egbela n'Ọnịcha ala Ọnịcha na Mbize chukwu nne nyere gị ego ngwọrị biko soro ndị mmadụ ṅụrịa ekele kelere m eze ọyị m Chile Communication nke nọ n'ala obizi Chile Nwokoma iwu onye ngwọrị oo kai na ya chukwu nna nye m ego chukwu nna nye m mma ka ị na-enye m ego enye m nwa tinyekwara m ego m jeme ngwọrị oo na yo chukwu nna nye m ego chukwu nna nye m nwa ka ị na-enye m ego enye m nwa tinyekwara m ego njeme ngwọrị oo injinia chuks onye ngwọrị oo chief Uchesco onye ngwọrị pawisu pastor onye ngwọrị oo ekobes onye ngwọrị injinia ireche onye ngwọrị jim onye ireche onye ngwọrị oo kasi dadele onye ngwọrị Mr. P onye ngwọrị oo chukwu nna mekwa m onye ngwọrị reality studio onye ngwọrị Messi Black onye ngwọrị kai na yo chukwu nna nye m ego chukwu nna nye m nwa ka ị na-enye m ego enye m nwa tinyekwara m ego m jeme ngwọrị oo kai na yo chukwu nna nye m ego chukwu nna nye m nwa o ka ị na-enye m ego enye m nwa tinyekwara m ego m jeme ngwọrị oo.